kala Yesu nestila mulo Asiboni kubulele ubagithi Asibophela amaqiniso ubabungisi Sashawa sposhisa anja Asibophela amaqiniso amaphosa Sashawa sposhisa anja